kurekodi ana ni laki hebu sikiza hii muziki shetani ataka ndio maana simu tajaribu kukupata
god anakulike
hata kama uko kwa shida
god anakulike
hata kama wewe mgonjwa
god anakulike yeah god anakulike yeah god anakulike
tajaribu kukupata
god anakulike
hata kama uko kwa shida
god anakulike
hata kama wewe mgonjwa
god anakulike yeah god anakulike God anakulike yo
Godi anani laki hebu sikiza hii
muziki
Shetani anakara ndio maana simutaki Tesi anani jali situko kama rafiki Nafuata menendo yake ili siwe muna peke Mini na hustle nawe una struggle Nasaka riziki na mina kupa muziki Lakini life ya mkuzi haiwezi faa Kive mina na kijana wacha ziba Siku nazazi kugoji hukumu na kugoja Godi anatula kiduma isha tusuki Atukiwa kwenye diki nyuma hatuwezi baki Faraja tazi pata kila siku tosadiki You better see for God cause he's a skill master builder Ana Kenya for a life Kama acta metupa foundation ya fukuza ma disaster Nevertheless tuko na call wakum tell shida zetu Nyuma isha tusuki kikupata
Godi anakulai
Atakamu kukwa shida
God anakulike
hata kama wewe mgonjwa
God anakulike yeah God anakulike yeah God anakulike
majaribu yakikupata
God anakulike
hata kama uko kwa shida
God anakulike
hata kama wewe mgonjwa
God anakulike yeah God anakulike yeah God anakulike yeah
Baby you the vagrant I'm a street hustler uko lucky Even kama watu wakutaki God anakulike Majariba kikupata Awezi kwa kuhacha Jiza fear even ever those These are never Ikema konga ate liba let The captain For ima willi follow Lord be the glorified King of justified For sugar one day Gonna fly in the sky Flap ima wings Set the wise Be your life Ukiwa up the moon Dance to the for messiah No to retire, cause you wanna let me high He's my comforter, provider and protector Satan I keep checking, anateta, me am no daddy factor Wake me na meta, kama drum, liberation Cause I've seen why, salvation God anakulike,
yeah Majaribu yakikupata,
God anakulike
Hata kama uko kwa shida,
God anakulike
Hata kama we mgonjwa,
God anakulike, yeah God anakulike, yeah God anakulike
kikupata
God anakulike
hata kama uko kwa shida
God anakulike
hata kama wewe mgonjwa
God anakulike
yeah
God anakulike
yeah
God anakulike yeah
Jeffa in the church another big club cause God anatulike but a big problem gonna do James say me sina baati nani na babu ziko ndani ya kabati gonna today usitoke katikati udisani Mola au ni kwa shetani Hii siyo utani Nikuvumilivu kisha pati burudani Toka kwa shetani Amedanganya watu wote adhibani Pale wile yani mitaani Nikunudishia uyu mola the shukani Kweyote liye tenda kuonyeshe na wapani Jeffa na preachy preachers kwa wote Tena na sing a song song kwa wote Inga waje mamu slow kama ya kobe Just rim, it's a garden on a pot, yeah God anakulike, now on a light chapa Nagumu huyu mokozu, nadhani uwezi chapa My people wanna hustle, mita anakula hippie Unasema, kwani tuko wangapi Si life ni yangu, lazima mini kuwe happy Hata kama wezi choppy, maisha hiko sloppy Kwa God, sila hiki
Ukiwa na life, hiwe easy everything Uwa easy kwa pamoja, tukiomba majaribu, tuwa epuka
Superhero Jeffa J The unpredictable Let's get through the beat MC Game Rocks Yeah Dr. Crockett Dr. What up There's some Brenda Mingles Me from Gospel Live Home The team Say 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 J J Disciples Can't you know
A Jeffa Majaribu yakikupata
God anakulike
Hata kama uko kwa shida
God anakulike
Hata kama wewe mgonjwa
God anakulike
yeah
God anakulike
yeah
God anakulike
yeah. Majaribu yakikupata
God anakulike
Hata kama uko kwa shida
God anakulike
Hata kama wewe mgonjwa
anaku.